get up. Alone, baby, in a place. In a day, not the mother. In a day, not the mother.
Ah!
Oh, God.
The true boys in the building. Raisi, na Babylon busy. Ayo Miller,
shoulda keep up eh. Singu ana sisi tu kukape. Leta mazape, pigo zetu kali kama gape. Ukijifanya we mbabe sana, mwisho wa siku tutazinguana. Ishu zako za kufatiliana, mwisho wa siku tutaumizana. Mwanzio mtu peace, ila ukidis. Sina gauruma, usifosi kuwa sisi. Hatu kama tiki, utakanyuma. Si hatu nagamisha na kitoto. Ukitugusa umewasha moto. Kutuongelea ni msoto. Si hatu maenimisha na kinoto.
We don't care. Ukichukia we don't care.
We don't care, we don't care.
We don't care. Kutuongelea we don't care.
We don't care, we don't care.
Ayo Babylon busy. Baeleze.
Nyanize. Funga domo lako nyamaza. Bidhaa sio zako unasambaza. Matangazo ya wenzako unatangaza. Ona we unaliwa ako na Mungu gakataza. Endeleni kusema wale mwengwa don't care. Naendeleza wema na wema hautopotea. Rap naiendesha vyema baada ya kuondoka ngwea. Nashukuru na hema nimerudi tena na baba yaga kwenye air. Si hatunaga ishu za kitoto. Kitugusa tumewasha moto. Kutuingilia ni msoto. Si hatunaga ishu za kitoto.
Mwazio mtu peace, ila ukidis. Sina gauruma. Usifosi kuwa sis. Hatu kama tiki, utakanyuma.
We don't care. Ukichukia we don't care.
We don't care, we don't care.
We don't care. Kutuongelea we don't care.
We don't care, we don't care.
We don't care. Ukichukia we don't care.
We don't care, we don't care.
We don't care. Kutuongelea we don't care.
We don't care, we don't care. Yeah, yeah, yeah. Yeah. We don't care. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
Ha. Ah,
we
yeah.
Don't we don't care.
We don't care. What's up, haters?
We don't care. We don't care.
Tunachofanya tunafanya. Hatujali wewe unasema nini. Keep hating. How's your life is going? It's Baba Yaga.